baba mpole mpole sifa yake, ila ukijichanganya umletea uhuni, eti kula rushwa kuhujumu uchumi, atachokufanya Arusha ni ngumi, yeye sio bouncer ila atanguruma baba, unguruma aimwinyi unguruma Unguruma aimwinyi unguruma.